Hello King.
Poa gangster.
Hivi mimi nimepiga kukwambia bana. Mimi narudisha bunduki na risasi. Serikali.
Na kichaa doctor.
Peace. Peace. Amani bana. Ni wimbo utasikia. Hii ni safe ride, nimechoka kuhide. Naomba serikali hii bunduki nilete. Tafadhali msinipeleke kotini wala popote. Nimeamua ustarabu na uzalendo. Kenya naivisha pete. Sio ni baraka nikishika bunduki wala mashete. Wa Kenya tuishi kwa amani. President tupande miti ya peace. Kenya yote MOU ya hiyo miti ya peace. Hizo matawi key designs za do zikidunda zifike county zote. Ma resources vision na employment tupate. Hadi Turukana kwetu West Pokot tuache wizi wa ng'ombe. Tushafanya mazejo wazazi wetu wasote. Wana rely kwa hiyo tu walai menigusa. Nimeamua hii bunduki nilete hadi mashete. Kwa pain inaniuma kwa kweli. Ni mimi nimefanya yule awe kiwete. Mashete uta na mkuki plus bunduki. Muniruhusu nilete.
Muniruhusu nilete. Na beba zangu risasi na bunduki na rudisha. Na beba zangu risasi na bunduki na rudisha. Nataka inche nyamani.
Yeah, I can remember very well. Nitanganya na wenzangu. Iti njoo, njoo na wenzangu. Tulikutana malishoni, tukichunga ng'ombe za mwenzangu. Inakera kwa kweli, msituni na mambo. Tulifanya maneno kila aina. Si madawa ya kulevya, njama za walifu. Na many more, naibika kutaja. Je, wanahabari mko hapa? Natamani nchi yangu iwe amani. Hawa walifu na wajua, hideout zao natambua. So my brothers, nimeamua kuambia. Sababu siri zetu bezi nazijua. Kile na waimiza walifu wenzangu. Najua hii nyimbo mnasikia. Sijarap kwa kasi, nimeikairi kishairi. Replay that chorus, uisikize kama rakumi. Kikisha ujisikize, ile sauti ya ndani. Then do the necessary. Presenter wa radio, hii nyimbo wachezee, wasikie. Piga picha magazetini. Wanione bunduki narudisha. Ni nchi yetu tunaibisha. Kuhold bunduki illegal, kudhuru innocent soul. Wallahi bad blood symbol, hope ina kugusa. My producer, hiyo kora siron.
Na beba zangu risasi na bunduki narudisha. Na beba zangu risasi na bunduki narudisha. Nataka inche nyamani, Kenya yangu ya yamani. Nataka inche nyamani.
Imekuwa tough, tougher toughest, L-I-F-E, life, even the wengi wana claim. Si wengine ni my youth, after calling nothing for you, totally nothing for you to do. Unajikuta kwa actions za corruption, hapo ndo unaanza kufunguka akili. Even though the wrong way, mimi, siwezi tell niliposesaje bunduki, nilisukanya tu niko nayo. But I know ni ile rende mbaya, mara tumeenda raid mado niko nazo. Mara tena tumeenda raid ng'ombe mbuzi na kondoo niko nazo. Kama visita Kipchoge nafukuza hii mapepo. Si kwangu tu, hadi kwa vijana wenzangu. Rende yangu. Kuna more than 100 plus firearms that are illegal. Zinatekeleza uhalifu. Hii yangu narudisha kwa Rosafi, but mine is only one. Swali ni where are the 99 plus? Jawabu nalo mwenzangu. How I wish you follow suit bro. Yeah, just follow suit bro. On opportunities now, my YouTube corner representatives in a very big number of role models who have succeeded. Tokea kwa jagwa kwa bodi ya nakada, radio TV presenters, DJs, wengi ni my youth. This is a beautiful direction. Any opportunity kwa my youth. We love you. Mpaka kwa siasa, now the list is endless. Just to mention but a few. Agostino Neto, Hassan Omar, Ababu na Mwamba, Gideon Movie Sonko, Mike Sonko, we need you man. My youth na lost kwa radicalization. Two cattle rustling, two money. Gangster, few pickpocket, singeta, zote ni issues I don't mind. Bunduki tunarudisha, najua uhalifu ni kwisha. My youth kwa biashara hata ndogo kama ile ya njugu, najua uhalifu ni kwisha. So serikali allocate something small for the youth, then here najua uhalifu ni kwisha. Nelson Marwa, fine thank you, ukarimu wako unabisha. Nikaiseri mheshimiwa, bunduki narudisha. Boni Halware, you are tough, we love you. Jamii mtukubali, tumechange, sisi ndo wazalendo kamili. Sai Kenya na roll kwa akili. I love you my country, mimi ndo mzalendo kamili. I love you my country, I love you.
Nakupenda, nakupenda, nakupenda. Nabeba zangu, risasi na bunduki narudisha, oi. Nabeba zangu, risasi na bunduki narudisha, oi. Kenya, 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 Kenya